wanna be free, I gotta be me. If I wanna be free, I gotta be me. If I wanna be free, I gotta be me. If I wanna be free,